from Kamar. And if you are a king, no sing you some papana. Don't sue, waga waku. Ndagem sitage umakam talita was. Minasema, ndagem sitage umakam talita was. Ojamani, ndagem sitage umakana nua nyumba. Oyawe, ndagem sitage umakana nua gari.
Acham chibebe nasma.
Minasema, undo waga 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 wakuje pata wana. Undo waga 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 wakuje chaga yama. Undo waga 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 wakuje pata wana. Undo waga 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 wakuje chaga. Minasema, undo waga wana wamafanikio. Undo waga yama wakupiga ila. Undo waga wana wakunu wandika. Achabaria chisiboti mijogo la mta. Kila kuna nangas kuisi na keshaba. Napaka mista sana. Nyota yangu imengas kuisi wana nishanga. Minasema mijogo la mta. Kila day nangas kuisi na keshaba. Napaka mista sana. Nyota yangu imengas kuisi wana nishanga. Ifike dunia ijue ya mnipendi. Japo mnani chukia ila napetwa na wengi. Kunichukia wewe unafanya mini jendi. Mana penye mitile kwa mepata wajesi. Kuwa amcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Na popote penye uchungu kuna utamu ulojificha. Kwa hiyo nikase mwendo nisi wazeni chafika. Waka waku mtake msitake umaka mtalita was. Minasema mtake msitake umaka mtalita was. Ojamani, mtake msitake umaka nanua nyumba. Oyawe, mtake msitake umaka nanua gari. Minasema, undo waka 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 wakujipata wana. Undo waka 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 wakujichaga yama. Undo waka 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 wakujipata wana. Undo waka 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 wakujichaga. Minasema, undo waka wana wamafanikio. Undo waka yama wakupiga hila. Undo waka wana wakunu wandika. Undo waka wana wakokoto. Sione na fiba wana na okoto. Undo waka yama wakokoto. Sione na kesaba na okoto. Leo na okoto. Namokoto, namokoko, namoko. Wanga wangu namokoto, namokoko, namokoto. Sa tuende kafari mpupa, kiuna unakizungusha. Ona unakipeleka kaki unwa kina mpupa. Visi ya meachua bucha, haachi ya tamipupa. Iti ashura mesusa, tikisaja kani ya chupa. Basi tuende kinyuri nyuri dada. Asa utoto ninipe, akinyuri nyuri dada. Asa utoto ni
oya we usio. Sione na mlikindika.
Ona leo nyota yangu imenga. Mtaani mina vipa.
Haibo aete majina yangu wapo. Hamereja wapa. Mabura zira mento. Awe miteda. Awe lade.
Heyapa kwa kwa inaga na mpwa. Ukitaka kupaishwa leta jina. Serikali ya kuchoma ili ya silo silo loki ni mtapani kama nefo. Meneja beda wase wa machina gang, gang. Anikiwa la king music sababa na nonso kukulu mwupe, mwupe.
Ra! Chunky supplier, supplier.